Tukulaplace hii. You've mentioned your grandfather was a chief appointed by the British. Yani, grandbuda alikuwa ni snitch.
My grandbuda alikuwa snitch, bro.
Yeah.
Hey, no, thanks for... Hey, that's some deep digging. Yeah, bana.
Yeah. Grandbuda alikuwa...
Na alimadwa.
Yeah.
Alimadwa na mau mau.
Shit, that's sad, man. Mimi kwa rafiki niambia.
Kwa majela, wanaambia, by the way, instead of us kukuweka hapa, ustruggle hapa hivi.
Endo ishi free.
Endo ishi free. Shika bote ya 3 months. Uende ukiamka huko. Huko ni kwenu.
So hizi Ruto anatuambia vile nataka ku improve njia from airport to ST. And we just know it's going to be done by foreigners. And of course kuna watu kama nyinyi wale mko qualified. Kwa nini unafikiria kuko na hiyo disconnect? Kwa nini wa Kenya wale wako na hiyo knowledge from these universities never come back to Kenya?
Your place wanakuwa very sensitive about bringing things there. So hata nini? Hata mandizi. Ama kifruit. Yeah. Unaambia kwa airport, by the way kuko na fruit, rusha tu sai.
Ekonene. Episode 577. Tukusema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend.
Yeah.
Na leo tuko na msee fulani ule last week alileta shida. Alitoka Australia na shida.
Yeah.
Na kazileta Nairobi. Tuko na Paul the Black. Paul the Black anakuwa gani? A comedian based in Australia, eh?
Yeah.
Jina gava ni Paul Dongo. So the black ilianza, because in my mind I'm assuming there was another white comedian called Paul.
Yeah.
Sasa ikabidi identify as the black guy. Ama like how does that Paul the Black come up?
Actually ilikuwa because most of the time ukikam comedy show, like they ask you for your names and unapatia tu majina za gava.
Yes.
So lakini I'm here in a foreign land, watu wajui kuspell jina yako, wajui kupronounce, so nikaenda nikasema naitwa Paul Dongo. Hey, wakashangaa hii jina ni gani?
Shit.
Nikasema okay. pull up. Can you say that slower? Nikamwambia Dongo. Nikasema, "Hey, can you spell that?" Nikasema N for November, D for dog, U for uniform, N for November, G for golf, U for uniform. Akai spell out hivi akasema, "Eh,
Ndunga.
So okay, it's a kivi. We didn't make up for karibu 5 minutes. This is my first ever comedy gig.
Yes.
Kasema, let me just make a joke out of it. Kasema, just write Paul the Black. Just Paul the Black.
Yeah.
Easy and simple.
Okay.
Eh, akaniangalia hivi, akaniuliza, "Are you sure?" Nikasema, "Eh, niko sure." Then from then on, whenever they bring me up on stage, obviously niko Australia.
Yes.
All of them are mostly white. So wanakujanga hapo, wanasema, "First of all, I'm not racist. This guy told me to bring me to bring him up with this name.
Yeah.
I'm not doing this to as a political statement, so bring on to stage Paul the Black." Alafu na come on stage na come nasema, "Can you believe how racist he was?" Even the show zangu zote ziwanza Australia.
Yeah.
Yeah, so it just kept on, it just was a joke the first time. Because mbona tumalize nayo. Just do it every time.
Alafu sasa kitu, the other funny coincidence ni yo design. Sasa last week, I think umeenda kwa, ni the wind down.
The wind down.
Yeah, so umeenda kwa the wind down. Alafu I remember ni kiwatch yo clip, eh? Kuzumu follow the wind down. So I watched the clip and the clip is kuna msani wa Abanton alikuja, akaiba, akachukua chain, alafu akurudisha. So now nikaanza kufikiria, wasani wa Abanton. So the first Abanton artist that came to mind was an artist that I interviewed. And that was Tipsy G. And Tipsy ni kibonga juu yake, like one of the things that he looked very grateful.
Yeah.
Like, see, walinipatia chance, see, waliniona. After hapa nafaa kwenda Germany, sijui nafaa kwenda wapi. So he was telling me all this country. So I'm there like, Tipsy jo, ule Tipsy tukua tunabonga na hee, anizafanya kitu ujinga hivo. So now I go to Tipsy, because uli describe chain, naenda kwa Tipsy sioni yo chain. Because Tipsy waka mpigilia, siona cheki sioni chain. I think next nikenda kwa Fathamo.
Kwa
najua pia Fathamo alikujaga Australia, sindio?
Yeah.
Na cheki zi, nika give up kwa hiyo story yako.
Uh-huh.
Next, na chekiko place inaitwa Mpasho Graph. Mpasho ameuliza all the detectives girls are here. Nikienda through comments, natikia imeandikwa Godi tena. So, so lazima tukuulize. Who was it?
Gani?
What that was na vile ilianza? Itabu likuwa based wapi? Adelaide.
And likuwa based Adelaide.
Yes.
Yeah.
So, ukasikia these are Abanton artist coming.
So obviously me fanya stand up.
Yes.
So nakuwa na shows, I promote some of them. And so with that I deal with like Kenyan promoters when you wanna leta wasanii.
Yes.
So tunajuana, ni my bestie. So asa uleta everybody saka tips G furthermore.
Yes.
Ma DJ ka wote wamekuja na tumeona na wamekam tu vizuri tunakam. They do a good show when wanaishia. So issue at us kwenda issue ya this alleged gentleman.
Yes.
So divile tu nili first of all sijui kama mliona ile story ya ule dem.
Dem gani?
Kuna dem mwenye amemtoanisha sasa. Sama amemtoanisha juu ya ma iPad na ma cologne na kila kitu.
Si, siku check hiyo.
So damn. Yo story yangu hata ni ndogo. Story yake ni
ile amesema ni mgonjwa.
So Udem alikuwa amemweka on blast na kila mse Australia aliona. So si tunaona mse anasema jamaa ameniibia iPad, ameiba makolona, ameiba mahandbag, tunashanganiaje. Hafsa kwa group chat ya maboys. Sasa si tunaongea tuko na huyo promoter anaanza kusema hey by the way ile chain yako ilienda ili lost. Si ni iko na huyo jamaa.
Oh shit. So bestie yako uko anajua chain imeenda na ile?
I think alikuwa anajua lakini saa ndio tukaanza tu bring it up. Sasa tulikuwa tunamenjoy. Tunamwambia hebu cheki vile hii chain yako hata ni more famous kukuliko bro. Iko kwa kila bidhaa na kila kitu bro. Mzee ana shine tu nayo. So hata story ya Udem ilikuwa ina trend more like the week even before I came to Australia. So nilikuwa nimedhani kila msanii anajua. Juu ilikuwa Nairobi gossip, ilikuwa Kenya gossip, all these other ones. So I guess mimi nilishanga hata na the other co-host alikuwa ananiambia najua hiyo story.
Mimi nilishanga tu
trend na mimi Bashir.
Bashir akisema anajua hiyo story. Funny enough mimi sikuisikia. So kuna demo litokea akasema
So hata
damn, didn't see that story.
Na huyo dem hata wamempigia na everything. So what happened is siko very sure but I think wanajuana from like Kenya.
Yes.
So umse alienda kakana udem. Alafu udem akamshow juu naenda mtaani acha nikutumie hizi vitu upeleke famo. Juu apparently umse hata ati anaishi the same building na bro udem. So si anamtuma na vitu. Sam jamaa kupanda ndege kufika mtaani.
Akarukase.
Dem anauliza stories za vitu zangu. Na udem ameweka on blast kila kitu. Ameweka ma text message, ma WhatsApp, ma kila kitu wakiongea. Anza kumuliza nimekutuma na cologne tatu, cologne moja imefika. Hizo zingine ziko wapi? Nimekutuma na iPad, iPad haijafika. Mse anasema ati niliacha kwa airport. Airport gani?
Really motherfucker.
Unazilikuwa pamoja.
Zilikuwa pamoja.
Yeah.
Ati niliacha sijui nilienda club nikakata maji ikachukuliwa. Sasa story different. So Udem alipigiwa simu hata na mse sijui ni nani. One of these Kenyan guys. Akamuuliza hiyo story yote. Na akamtoanisha akamshow hadi Udem hadi aliita karao. Na budake wakaenda kwa kijaumse hadi wakachukua hiyo iPad wakaiget.
Ilikuwa?
Ilikuwa.
Damn.
So lakini, it's easy to identify. Ni ule jamaa amevaa chain.
Lakini, can this be put as how the easiest way to kill a career? Just because right now, automatically no one will invite him. What is a book outside Kenya?
Easy.
Understand? That's how you kill a career. Why? And
si an iPad.
What to send about? Ini mawe.
Yeah.
Like right now, if someone stole this iPad from me, they've stolen a stone. Always it to me, yeah? Without my password and without me kuenda Apple, niambi Apple that nimekupatia ama nimeuza. Literally, umechukua mawe. The best one zafanya ni kuichukua. Utrai kutoa screen, utoa battery. But literally, this is a stone. And the fact that such an artist ajui, that kuiba iPhone umeiba mawe. Mm-hmm. Ukiiba hii umeiba because you can't use them.
Mm.
So your iPad because inakata iko brand new. See at because can't brand new at least as I to me. Haiko brand new.
Haiko brand new ilikuwa used ya udem alikuwa tumia brother yake.
So, so ni mawe.
Apparently. Mm. Juu anaitumia ali flash.
Oh.
Alafu Godi akasema ati simu yake imeharibika. Iko kwa hizo text. Mm. Hizo text nilisoma zote.
Eh.
Akasema acha nitumie nikiwa kwa airport. Mm. Ndio at least nikifika mta. Oh. Nitaifuta nipatie bro yako.
Oh. So hiyo ndio trick alitumia?
Eh.
Damn.
Jana pia ni mjanja.
Kusiko nafikiria ati ameiba kama hii. Like, hizi vitu kiiba, squeeze. Like, vitu mob za Apple. I don't know kama Android, like Samsung.
Samsung.
I think first time alitry, I kuwak soka, wana lazima login next time.
Yeah.
Oh, shit. Plus, wembe.
Mse wa wembe sasa.
Yo, chain atilipo.
Yo, chain. Unajoni mse, tunajulikana, tunamonaka nayo.
Mse wenyo.
Mse wetu. Sa tunamona, tunata. Hey, bro. Chain yako.
Chain ya Godi tena.
Kwa kila picha.
Oh, shit. Atikuwa tunakuona na chain yako. Then tunahiona na Godi tena. Tunashindwa ni gani hii?
Gani?
Lakini ubo.
Ama labda walinunua in the same place. Labda alipelekwa akanunuliwa the same chain. Ah, yeah, that.
Na ikago missing. But oh boy, jo.
Mm.
I think unajua mimi mso dismissing mentorship sana.
Yeah.
Mm. But kuna wase wana digi mentors because yeah. I need someone to sit down with you and tell you.
Mm.
Usi never is it never shit on the hand that feeds you, man? Never
shit on the hand that feeds you.
Yes.
Kunaingia
ni never shit where you eat.
Yes.
Niliona mingi. Never bite the finger that fingers.
Ina depend na umaaje. Kama uma vizuri.
Yes, never do that, man. Kusika saizi. Mi oh boy mina muogopa tu. Mm. Even as just a guest wa podcast.
Mm.
Awezi mwacha. Si wache nienda hivi ni rude. Yeah, yeah. Kwa like, eh. Amo, check. Kuki mwacha kwa studio kai. Awezi lights ni camera. Is this CCTV, Joe?
Yeah.
Kasa za obvio. CCTV. CCTV zime kwa zikini wakolea sana.
But ufiti tuko na backup.
Hey, hey. Hey, damn, yo. So your story Lisha, so at least iPad will recover.
Uh-huh.
Your story ingine.
iPad will recover. Missy and your chain. Acha chain. Akitu.
Oh, bisa kwa 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 kirudi Nairobi kuna na chain.
I
mean kwa
chain of events.
Eh? Funny enough, your story will try kuita foot. I think history yako ndo ilitembea kabisa. Hiyo sasa.
Nilikuwa na shangaa mazoea sio Australia wananipigia.
Yeah.
Mademo ajani DM for 5 years wanarudi hapo hivyo.
Eh.
Shangaa. Wallahi man.
Funny thing juu around this period, there are a lot of, you know, I say summer bunnies wamekuja.
Mhm.
Home wako shags na nini. And I always see them with staff, unapata kama msia mekam nazo mtani kwetu, there's someone coming all the way from Gongs, if you happy. Na napatanga tu vitu zao zikuwa, you know, intact.
Yes.
Yeah, hata zenye zingina zinakuanga labeled.
Yeah.
And this is ini true friends ama patu ajuani sana. So kwenda kwa extreme ya msia menye umetrust hivi, na hata umempatia mboka, siati alikuwa mekamata ku ni hazo kae kama ndiaje ujiestablish hapa
bama
pia na establish his hidden talent.
Sasa kila try ku imagine is juko na unaweza approximate how much asut au make akikuja towards guy hizo. But it has to be something significant, sindio?
Yeah, it's very significant kwa sababu kile ufanyika other business causes cause there's a lot of towns, a lot of states rather, na iko na town yake.
Yes.
So a different Kenyan promoter wata link up from every state. So wata changia unjama akuje, wamlipe accommodation, wamsaidie kumove from state to state.
Yes.
So kwa uko Perth, unaenda unaiko na mse wa Perth, ukikama Adelaide, unaiko na mse wa Adelaide. Alafu sawa wanauza matiko, ukiuzi wa tiko, unaekewa unakula yako. So basically everything, it's almost like it's almost like a free ride. You know, unakam, unapiga show,
yes,
come and left. Mm. Now, depending on vile tikozi itauza, you get most of the things.
Yes.
So ni wasa wamekuhost, alafu pia, like, depending na artist, maze unaweza hostiwa hata na Wakenya wengine. Mm. Maze at least ukifika huko, madishi unapewa ni madishi za Kenya.
Mm.
Like, they make you feel very at home.
Yes.
Juu, as in like, yeah, you're in a foreign land, acha tukuweke tu vizuri. Kama ufanye show, tumekudu tu pamoja, na wase waishie.
Mm.
Yeah, so, unashanga sawa, and that goes down. Maze, but like, I've never had this story before. Na wase wengi sana wamekuja. Na kila mse who come to, it's grateful, wanakama, wanapita, na kumuka nimecheki BN huko mara kadhaa, nimecheki... Yeah, mama DJ Mr. C.
Mm.
Ma DJ wengi sana wamekaa huko, we go, we do a thing. Mm. And then
okay, na hii laptop ilibio ilikuwa
sasa
ni MacBook ama ni ya kawaida tu.
Sasa hiyo story ya laptop naweza sema ni mimi nilispread some fake news. Nilikuwa tu nimesikia story hapo hivyo kando.
Okay.
So mimi nilikuwa nimesikia iPad na laptop ni vile tu story you tembea.
Okay. Oh, inaanza
tu ku ina devolve inapata its own legs.
Okay.
So at least tulisikia from the horse's mouth ilikuwa tu
ma chain.
iPad, clones, sijika clones ilifika zote.
Oh, okay.
Mabags, manini, vitu zilitumwa. Yata mi vile nimekaa mtaani kuna wase wamenitumanisha vitu. Na yes. Nataka mtu nazo, nipatiane.
Yes, yeah. Seems smart. Because kama zilikuwa the same brand, alafu wana kata ajaleta cologne uko.
Something smells fishy.
But
anaiva vitu zenye ni very easily to identify one.
But your story pia ilichukua ilikuwa it's a sad story. We can laugh about it right now. But that's how you destroy, because these people had invited you, najua they'd given you a chance. Now all other people are afraid of you now. And just so now we start being afraid. Niwakwambia mimi niko Nairobi na sana na kuogopa jo. Sasa nashindwa jo niko pale na Luzanya Shinsky. You have a new member. There's a new clip to. Nashindwa jo ni gani?
Yeah. Ameri unite.
Serious member. Serious maniac.
That was sad.
Budget clepto.
So how ma artists wale usha interact now kwa circles kama hizi? Wale wamekuja Australia. Iko, not on bad news, but just interesting artists from Kenya. Wale usha kuja huko. Interact now through mabesi zako.
Like artists. Nasema DJs tume nini na mob? Wengi hadi... This is kumbuka. Pierre McKenna.
Oh, okay.
Mr. C. I'm a bro anaitangwaje. Nick D.
Yeah.
DJ Nick D. A bro wake. So, kadha.
Ajua kwa kijaka ina make sense. Vile umesema kumbuka. Pierre kwanza. Unajua kwa kijaka Pierre.
Pierre.
Bottoms.
Very beautiful woman. Eh, nisikia miaka zake nikashanga we. Anyway, black don't crack. Msichana mrembo sana bana.
For the black. Hata vile umeenda huko ujaanza kutafuta wale wadogo. That's neat. Yeah. But yeah, so nikotaka tubonge juu a few things. But first of all, tuacha tuanze na history yako. So nikifanya hapa nini, like tukidig into your history, na chiki tukula place, you've mentioned your grandfather was a chief appointed by the British. Yani, Grand Buddha likuwa ni snitch.
Grand Buddha likuwa snitch, bro.
Yeah.
No, thanks for, that's some deep digging. Yeah, bana.
Yeah. Grand Buddha likuwa...
Na alimadwa.
Yeah.
Alimadwa na Mau Mau.
Shit, that's sad, man. Mimi kwa mtu niambie.
Alikuwa ushaisikia Larry Massacre.
Tulisikia Larry Massacre jana.
Jana, kutabonga juu ya Larry Massacre jana.
In my backyard. Yes, 76 people are dead.
Yeah.
Were killed.
He was one of them.
So, yeah, he was the chief. Mwenye alinini. Alimalizwa. Hata shosho wangu. Rest in peace. Alikuwa na maap. Amekatwa na mapanga huko hivi kwa mkono, then another show. Unajua ile kwa polygamous?
Yeah,
so another wife alikuwa amekatwa mkono, so hakuwa na mkono from the bottom down.
Damn. Grand Budako aliko so much damage, man.
Eh, lakini alichoma. Lazima tuseme alichoma. Kwa sababu when the British left, si walipatiwa land, wa divide, wasaidiane. So yeah, aka grab na kanini. Na wase wa hiyo mtaa wakasema, by the way, endangi hivi. Endangi hivi, wawezi tuibia land. So ndio wakakamu waka do their thing. Maza.
And they still took the land, ama land ikabaki na nyinyi bado?
I plead the fifth. I will not comment.
Okay.
No. Yes, but
that's what I want to hear.
Most of the land iliishia. But obviously wali back with some.
Wali back share the prime one.
Nah, not the prime one. Because like there's even grandmothers na families. Au wali wa watoto na mabibi na everybody. Like extended families. Wase wali lost too. Wase wali nyolifakwa, you know, bloodline.
Which is this? Which is this?
56, 52 uko around just after the British left. So probably 54, 56 uko.
Hii time Budako yuko how old?
It was my mom.
Oh, your mom?
Yeah, my mom.
Yuko how old?
My mom so kwa kisafri actually hakuwa amezaliwa.
Yeah.
So it's just that my uncle, my first uncle alikuwa amezaliwa. Alikuwa amezaliwa I think 55. Then sunajua with African culture. Nini hako akikufa kuna wife inheritance and all of that.
Yes.
Technically hakuna damu but we still attribute him as our. Hata mimi nili discover this later on juu nilikuwa na hesabu na naangalia miaka za mwanangu na naangalia miaka ile umse ali dead. Nikaona the math isn't mathing.
No, at least I just wanted to be there. I ain't got the blood of a snitch and a seller. Oh,
the first March 1953.
Yes. Directly after. So
yeah.
Oh. But like sinajua vile we are named after our people. So like the firstborn boys of my mom's family wote wako na hiyo jina. So even though hakuna any more blood directed to home say bado is honored.
Na iko anaitwa chief nani?
Lucas Bogwa.
Okay.
Damn. Okay, because your story pia na jamu yangalia from two perspectives. Yes? If we benefit from the wholesaling out, then the survival of the fittest. Was sort of was ileza, oh, when he sell out. But when you come to think about it, when you come to think of it, in 1953, the idea of Kenya was not there. You understand? Like, a lot of us, with us na manisha, what one identify as Kenyans right now, were just, ndio tuko tunakaa kwanza ku understand, like, damn, you know what? The world goes beyond my village. The world goes beyond my tribe. Understand? Like, we were not that. So if you had an opportunity to get rich in this new world where currency, all of a sudden, pesa is a whole new thing. Yelo umeenda kulala ukijua, mnafaku exchange ngombe na ngombe ingine. Alafu sasa ikakuwa, there's this piece of paper and this piece of paper can change your life. I think we'd all, in quotes, sell out. I think yon ikitu one of the things ili atukubaligi.
I've been to sell. Museum ya nani, Sina Chief kwa Inange, which is not far from Lari. 1924. That motherfucker had a bathtub. 1924.
Yeah, likuwa na, it's boiling out.
My grandfather was not even born.
Na
likufa na 75, 203. So this is someone who used to just enjoy the benefits of the white man kwa bathtub. Na kona hadi pump ya maji and all, as in, sai keja.
Hadi alikuwa na magari.
It's a museum. It's a museum, sai ukiishi yuko like, damn. Umse, even to date, kuna mtu ajaishi hivo. And it's 100 years later.
Yeah. But also what people don't talk about ni, like, unajona sema, oh, mli grandfather ako alichukua advantage. I can do that, but unajua also those riches don't always go down the family line. So kakuna family, wasi wa family yetu, badu wako struggle, badu wako ushago and all that. Na wapia wanajaribu kutoka. So like, and then you hear stories of, oh, mto yu wa billionaire, alizaliwa na kila kitu.
Yes.
Lakini at the end of the day, alisquander na kila kitu, ika lost. So like, ni very important kuongea about like sins of the father, like are you also accountable for the sins of your father? Juu msi mwingine ataanza from nothing, a hustle, a make it. Wauzaliwe na kila kitu na waste. Na the end of the day msalianza huko chini, ako way better than you mwenye ulizaliwa na everything. Wa ume umelostisha vitu.
Hey, Konene, so na cheki unacheki kiti nimekalia ni very comfortable, and saizi kuna vile tume upgrade studio, so kama hapa kwa studio utapata kuna vile kuna like different cupboards and the furniture just looks really good, and that's courtesy of Best Furniture. Best Furniture wako located wapi? Wako located along the Eastern Bypass, next to Hopkins Hospital. Alafu, apart from kukumekia very good furniture, another thing that they do is you can pay on delivery. So unangoja nini? Majuzi na kungalikisema that I've been getting busy lately, so ilibidi nibaki nime upgrade kitanda, and all I can say is yo kitanda hauja ikuji na soundtrack, hautasumbua watu. So changamka jo, Best Furniture jo. Cheki ule studio ni ya nguvu, nacheki. And uki baki umereach out to Best Furniture, usisahau Eko Nene is the guarantee. Cheki gira ya naitua Ian squeezy one, haika Ian comfortable, na ule nakaga iko comfortable mbaya. Best Furniture Eko Nene. Alafu sasa, of course, ikikam tunini, so kiwa Australia, najua Australia pia na Britos kuna this ka history, so history huko inakuwa gaji, is it, does Australia have an independence day, like let's see it kuna independence day, like your history huwa gaji Australia na Brito?
Nafaa kujua hizi vitu juu nafaa kukalia citizenship exam. But anyway, they are still under the British monarchy. So there's no real independence day.
Okay.
But they have an Australia Day on January 26th. What is it? I think the day they landed there. So what happened is in Australia, there was, before there was Aboriginals when you were like on Ishiuko. And then there was this guy, I think Captain Cook, when he had come, aka sail to that part of the world. Na yeye ndio akai discover. So akapata huko. So what happened is
I love how walikuwa na stumble on it.
Aborigines wako zile za
shit. This is Thompson's fault.
Lake Victoria.
Mount Kenya. Aborigines wako na
pia walikapata. Kwanza theirs is a very very dark tale. So what happened is, unajua kitambo, like even America and Australia, they were used as prison colonies from the UK.
Yes.
So wase wale wameja kwa majela, wanaambia, by the way, instead of us kukuweka hapa, ustruggle hapa hivi.
Endo ishi free.
Endo ishi free. Shika boat ya 3 months, uende ukiamka huko, huko ni kwenu. So it's actually a prison colony. Angefitin very well huko.
Yeah, ugonde ungepata wagondi tena. Okay.
So wasi wakafika huko. Wakafika in those, so literally where they landed on the shores is where the big cities are right now. Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney. I think Brisbane watu walitembea hadi huko. So literally they landed there na wakaanzisha nini zao, the but colonies.
It's you saw Australia were both sad and funny at the same time. And pia inafanya gone za jidara was an African. When you try to think of it that Australians shona mategi ya Brito. Na ime tujapa. Na sisi sisi imeanzishwa, country yetu imeanzishwa na the decent people of the society.
Liberators.
Yes. Like, it makes no sense. Because literally, sivilo unasema, ilikuwa ni madingo na wahalifu, sindio?
Bana.
Na walikaa chini wakasema, like, wahalifu, crime does not pay. What's that? It's...
Wakapatana nyuma ya nini.
Yeah, they were still doing crimes, but they were doing crimes against the Aboriginals. Walimado. Walimado Aboriginals.
Onde walikuwa nacheza sijui futana mavichwa zao, anything. Even some of the sports originated from
kuwa misuse.
Oh, yeah.
Inaweza kuambia as far as like 1940, 1950. They were still classing aboriginals as
fauna.
Flora and fauna. So they were hunting them. Walikuwa na hunt. Kiro safi. These people are still alive. When you walikuwa nafanya hizo vitu. Lakini sawa kwa ma homes na manini, ma elder people. Unajua sawa kufanya, sawa kwa 90.
Yeah.
Huko
yeah,
hivyo. Na sisi tunaenda yeah, the good day. Na sisi ka tunaenda kuwaosha. Tunaenda tunafanya bees huko, tunafanya age care.
Kwa... So how in quotes how old is Australia?
How old?
Wacha tukisahau aborigines. Because aborigines are in Australia. They have to have their own name.
Yeah.
But ah, mathegi wanatanga Australia. Like how old is it? Walianza kurushwa huko juko nasema up to 1950 bado walikuwa na duizo mojinga. Waliendaga huko what 18 something?
Yeah, 18 I think would be around 200-250. Like that's when the white people came. In terms of Australia, siwezi jua hapo.
Okay.
Kato yanafanyika karisa chapo. But
British settlement began in 1788.
Okay.
Okay. Alafu nini, and so kizungu huko inakuwa gaje, like how long does it take you to adjust and start understanding them?
By the way, unajua wa Kenya, we have very good English.
Yeah.
We have extremely good English. Na unajua, tunaendanga huko tunafanya English test. Ndiyo tuweze kuingia. But asi hata waongeangi kizungu. Kizungu yao ni mbaya. Ile, unajua, tusiwe kiwa kaa KCSE hapo.
Yes.
Fill in the blanks.
Broken passage.
Yeah, broken passage, fill in. Vitu kaa hizo, which word fits in here properly. Unasikiza msee. Una repeat. So asi hata wakifanya hiyo exam asi waezi pita. So kizungu yao is, I wouldn't say hata ni kizungu, ni Australian. Na wanakuwa na very funny, like wakisema vile tutasema you people, watasema you people, watasema yous. Like you in plural.
Yous people.
Yeah, so inakuanga tu it's kind of a different language, but as in ukikam huko kam Kenya na Kiingereza yako, like from high school na ni hata kauli chaza nayo, but you can communicate. So it's pretty easy for Kenyans.
Okay, kuzimu ni remind, of course, my favorite comedian from Australia. Asiko na kujua ba yote.
Nice.
Kwa nani, Jim Jefferies?
Uh-huh.
Kwa Jim Jefferies, sometimes when I'm fucking a chick. Mshayi watikio, stand-up ya Jim Jefferies.
Nime watch Jim Jefferies live.
Yeah.
Niko na picha na yeye.
Oh, okay.
Yeah.
Yeah. Kuzi yo joke yake moja ati vile demu samanga, he didn't make me wet. We all had one job. Mine was to get hard.
It's the tosi, man. Yeah.
Oh, ulimuachiki live,
eh? Tumemchiki live. That's another thing. Hey, na stand up here, una realize that those ninis are so close. Those relationships.
Yes.
Juna mitu msea meko akifanya stand up 20 years in Australia, mko hapo tu na yeye na club, yeye alianza na Jim Jefferies. So Jim Jefferies anakama, hata mnaingia hapo backstage, naenda mna chill na yeye. Tukakata o yako na kata mazi, I think aliacha. Tukachill tu hapo na entourage yake.
Okay, but ye kuacha pombe na ingali affect comedy. Nimewatch like his last three stand-ups. Azitakuwa up to par.
Super person.
I think... With stand-up shida inakuanga, when you make it, uki get do mob. Joma shida zaku zi uchange. Nafikirianga stand-up ile po inakuwa tumashida. Unendo unasema tumashida zaku. You're relating to the people. Saka weka unaamka na Ferrari yako, inaitaji kwenda garage. Uwezi make stand-up relatable. Wasi watakuangaliwa shange, umse nini anasema.
Na unapatua bill hata ushtuki. Namba ni $100,000. Kwa like, okay.
Yeah.
Patiana tu kadi na swipiwa. Atiku na nene hivo.
So
kwa sama, so kizungu uko si shida.
It's not a problem.
Okay. Alafu pia pani kwa mecheki, like the first time ulishia comedy club, uliogopa, kabaki ume walk away. So like what was happening? Like why, kwa ni ulikuwa afraid? Ulikuwa afraid that you're not, had you done comedy in Kenya?
No, I hadn't.
Okay.
So in Kenya, kani kwa na show just before I start, tulikuwa na studio.
Yes.
Na senior Mwigai.
Okay.
Friend of the show.
Yes.
Shout out.
Mm.
Student kwapi?
Juja.
Okay.
Hata tulikuanga huko sana na bistea yako Rapture.
Yeah.
Uh-huh.
Oh, okay. So Juja Road ama Juja?
Juja. Juja. Thika Road. Hapo tu pale bridge iko kama unajua Juja.
Yes, so it
is a J-Quad.
Yeah,
mili kwa J-Quad. So after kumaliza hivo, kuna tufanye kakitu tu ka art on the side.
Mm.
So here tulianza hiyo studio, tulikuwa mimi, mabisti wangu wawili, senior, aitwa Edwin Gare, you produce ngoma.
Mm.
So aitwa Derek Ogonji, alikuwa fanya mapicha.
Mm.
Tulikuwa na msaitwaje Hila. Unajua Hila?
Mm.
Bistewa senior. Nimesahau jina yake ya pili. Rapture alikuwa anatokeleza huko.
Oh, okay.
Kuna msaitwa Richie. Sasa yako na Wadosi family hapo TikTok. Sio kama unamjua. So tulikuwa tunafanya tu manini hapo ma content.
So Rapture TikTok huko anatokeka comedian ama kama rapper.
Yo time alikuwa na come tu kuchill.
Mm.
So tulikuwa tuna chill tu na yeye, alikuwa na rap kiasi.
Mm.
Tunapiga tu ma story tu
hapo. Which year is this?
2017.
Oh, 2017 alikuwa comedian.
Mm.
2017 I don't think angekuja ku rap. Alikuwa nakuja tu I think.
Juu tulikuwa na studio ya ngoma hapo.
Mm.
Tulikuwa tuna produce na alikuwa best ya senior ambaye.
Mm.
So senior alikuwa kula balu.
Oh, okay. Mm. Okay. So you time wewe una do nini? Una rap?
Ah, zi. Mm. Mimi kwa hapo najaribu kuwa CEO.
Mm.
Najaribu. Tulianza ka podcast, ni record episode kama 2, 3 hivi hazikuwa itokea. Tulikuwa switched on kitambo.
Mm.
So tukaenda kufanya mawedo, tulikuwa tufanya maweddings, alafu tukajaribu kuanzisha ka event hapo Juja.
Mm.
So tulikuwa tunafanya a lot of things hapo tu, tulikuwa na photo studio hapo hivyo.
Yes.
So mimi nilikuwa nasaidia tu kuirun hapo.
Mm.
So vile iko, but then I was starting to think about comedy due to look at my shoot a few funny clips.
Yes.
Tukazi post senior and likuwa nazifanya.
Mm.
And then so tukizifanya hivyo, that's when I started thinking about like doing stand-up comedy.
Oh, okay.
Nikaanza kufikiria. Then but Kenya likuwa naona the only way ni Churchill.
Yes.
So nilikuwa fikiria, Churchill Santa fika aje. Na sini alikuwa shafanya Churchill.
Mm.
Sae alikuwa tuambia horror stories huko, alikuwa tuambia vile waseo naibio majokes, vile onezendo huko, ulipwi, nini. So in my mind nilikuwa nimefikiria, Churchill itakuwa ngumu. So then vile nilidecide kuenda Aussie, niko like, sawa, at least nitaenda nitafanya stand-up like the American way. Na hiyo ndio, that's the type of stand-up nilikuwa nadai kufanya.
Oh, okay.
Kufanya kaa kina Dave Chappelle and all those, asende walikuwa nani bamba.
Mm.
So kukaa hivi, I was actually writing my set, nikifanya vitu za visa, nikifanya vitu za shule, nikifikiria na kam, hivo. So nilirite set ya 5 minutes karibu, I'd say 1.5 years.
Mm.
Nikifikiria tu, like 6 months before niende, alafu nikafika huko, and then it took me like another, probably six months kupanda stage.
Mm.
Yeah, so it was just a fear ya kuanzisha hivyo.
Mm.
And actually how I got into it is a funny story. There's another Kenyan comedian in Melbourne, aitangwa Shaka, Vincent Shaka.
Mm.
So nilimit tu kwa bashia wa Kenya.
Mm.
Then akaniambia, we just started talking. Nikamuliza, what do you do? Akaniambia, I do stand-up comedy. Nikashanga, pia unaifanya? Akaniambia, mi ifanya. Akaniambia, I've been thinking about doing it for a long time.
Mm.
Kwa like, like, do you have a set? Nikamwambia, nimefikiria. Akasimama akaambia kila mzee kwa bash, ebu, kila mzee nyamazeni. Ngoma ikazimwa, wanashangaa, wanaangalia mzee, wanashangaa shida ni gani? Kama kaniambia, by the way, jamaa hapa anajaribu kufanya stand up. Okay. So atafanya 5 minutes mbele ya mabeste wake wote.
Shit. Yeah, we could throw into the deep end.
Hapo kuna kademu nilikuwa nakatia sasa. Ananiangalia hivi anashanga, ni form gani?
How long can you last?
5 minutes, man.
Yeah. Mabisti wangu wako hapo wanashanga, hii story hatujaisikia. Hii ni story gani msa atuambia? Wewe tunakwanga na yeye kila siku. But I like, go. So at the end of the day, nika go, nika jaribu 2-3 minutes hapo, siku last at 5. Yeah.
But walibambika, ama zi?
alafu comedian lakini alicheka sasa vile nimeona amecheka nikaona mimi niko ndani kanaweza chekesha comedian basi at least niko na idea and the next Monday literally the next Monday nikarudio club na nikaenda nika perform my first time
okay na iliendaje
ilikuwa poa hata niko na clip on YouTube first ever stand up milikuwa dhani wase wanacheka kumbe ni wase wananichekelea but mse unaendanga hapo na so much confidence unasimama hapo mazi
una bring you back to earth
una actually I think everybody or most people have good first gigs so mi gig yangu ya kwanza nilisikia tu wase wanacheka nikajua wa mi niko ndani mi ni ule mse
aka clip ka around your friends kalikuwa how long
nikifanya with my friends hiyo day kwa bash
2 to 3 minutes
your girlfriend was impressed
udema kwa
eni apart
from the comedian
udemimsa 2 seconds lakini yeah.
of honest work
honest work man. Jasho imetoka kwanza nimekuja huku Kenya ni high altitude workout kuna oxygen bwana
vio kiomaga so unasemaje watu walikuwa nakucheka, like what was happening, how did you discover they were not laughing at the jokes they were laughing at you?
Basically ni best yangu alikuwa na record naitwa Brayo RIP but yeye alikuwa anacheka the loudest na mimi niko hapo kwa crowd mimi naona nimeua kumbe ni huyu best yangu ananicheka. Lakini wase wako huko around walikuwa na giggle tu. So unasikia kuna very loud laughter. Na ni mse wangu. Sali ni record, alini record kwa phone. So vile nilikaa chini nikai watch, nikasikia hiyo kicheko inatoka tu hapa tu kwa microphone. Niko ule mse anda ni record. Lakini hapo akani hype, alini hype mbaya akasema, "Eh, wewe ni mse mpoa yani. Eh, wewe ni mzee, wewe ni mzee." Endelea tu na hii kitu. But pia the other comedians wenye walikuwa hapo wakanipatia some positive reviews, wakaniambia kujanga tu
try to
and then with comedy what happens is after we make your first gig you put a few laughs the next time you go you'll never get a laugh for like the next 5 months but unauma tu
yeah because now you're trying to top ile nini and you're trying to copy whatever you did so ideas haziko original vile ungezataka si huko free vile
huko free you don't know the craft craft inakonga it's very humbling kwa sababu in your mind unaweza dhani umeandika kitu ingine funny sijui kani lakini ukienda hapo mbele people just don't resonate watu hawashiki so wasana nasema anga it takes you 10 years to get good 10 good years so so mimi niko year 6 so niko na fomo za kuiva.
Okay so but sasa now you started performing like every week you perform ama
every week every day I could try. Just say your time in Adelaide kulikuwa na show almost 6 days in a week. So niko na hadi wasa alikuwa na boyka na mimi juna kama hapo naambia ma promoter naambia si unipatie chance so na bro is funny ishia tu lakini nika hustle tu I think the best thing I ever did ni nikifanya stand up was like nikianza jini kwa jua I don't know anything nikasema stai rudia nitajaribu tu anything and everything hadi kitu istick and I did that for like probably 3-4 years.
That's resilient. Kuzose wengi ukitry tu hivi. Kenya tunajua kukitry like 3 times. In 1 week. Na watu watisicheke. Kula, hata watu wakuagia fani. Na lengi story una move to the next. Alafu sasa, tukirewind kidogo. Mara ya kwanza ukienda Australia, uko naenda kaa nani?
Uko naenda kaa study.
Study, uko naenda kustudy?
Mini engineer.
Which engineer?
Civil and structural.
So, ulimaliza?
Nilimaliza. University of South Australia. huko Adelaide. Nilimaliza during time ya COVID. So hata thesis na master's presentation nilifanya kwa kitanda. Graduation nilifanya kwa kitanda. Bwana. Tough times bwana.
Na hiyo time sema ulikuwa Jeko, Jeko atakumalizia huko?
Jeko nilimaliza.
Oh damn, na kitabu hicho.
Nimesoma.
Jeko atakuwa anasoma?
Hizi engineering tu. So nilienda kufanya master's.
Oh, ugeni ulienda masters. Okay.
So hata hiyo time tukifanya hiyo studio nilikuwa na job ya engineering. So nilikuwa naingia hustle 9 to 5. Nilikuwa job flani UST. So nilikuwa napiga kalesa hadi UST. Afu narudi jioni.
Na nini, how is different is it studying engineering in Australia versus Kenya?
But it's much easier. Siwezi kudanganya. Na hii ni kitu
easier wapi? Australia ama Kenya?
Easy in Australia.
Oh, okay.
Hii ni kitu by the way hata nilikam kurealize. Unajua si tulikuwa tulikuwa naona 844 ni mbaya. Kwamba 844 will make some very smart people. Kauli pitia 844 I think unaweza make it anywhere in this world. Jibro unaingia anga huko Australia na siko ubaya. With all due respect lakini watu ni wajinga bana. Watu hawajasoma. Na waja nini? Waja patio ile. Unajua si tulikuwa tunapigwa kiboko. Waza ukilegea nini, unapigwa kwa kiboko. Unachangamka. Mambo inakuwa fiti. But like huko, they don't believe in that. So like even, nilikuwa naongelesha kijana, alikuwa anafanya engineering huko. Or rather anafanya high school. Anasema yeye ndio chopi wa daru. Anafanya report yake ya end of year. Unauliza, hey, report itakutake how long? Niambia hata naweza ifanya na 2 months. Anauliza due date ni when? Niambia due date is in 3 weeks. Kinga unafanya aje report in 2 months na due date ni 3 weeks. Afu ananiambia hapana. Huku ukipitisha tu na baya week unapatiwa tu minus 5. So by that time in amefanya another month akihand in kama alikuwa apata SO atapata 80. Na iti bado amepita. So yo si shida kwa ake. So unachikuwa kuna hiyo culture ya just kulegeza.
Na ukingia pale kuza, remember, tukiwa toi kulikuwa na exam ya Australia Mathematics. And I remember it was not that simple.
Yeah.
So what happens on the ground? Like ukingia kwa hiyo class, sababu ulikuwa naingia masters. How you unasema bado ulikuwa na thrive tu. Considering we come from a background of mostly theory. Si wale wako more practical than theory.
More practical, exactly. So, uku, like, utapati yo equation. Tuseme, saka mini kwa jenga nyumba. Unapati yo equation ya ku calculate simiti na concrete. Kwa nini? Kwa ukuta. So, in Kenya, watakuambia vile hii equation iliderivewa. Ilianza hapa. Umse alikuja hapa, akangalia hii simiti, akafanya hivi, akaitest hivi, ndio ukapata hii equation. Lakini ozi, utapatiwa tu hii equation unambiwe, tumia. Alafu exam za ozi, pia mwa Kenya ni legal. So tulikuwa tunambiwa, unaingia na one double-sided A4. Ikona majibu zote. Kile unaweza taka. So hata si tumetoka jiko, natushazo ya kuandika mwa Kenya. Si shida. Back to basics.
Transfer from the hand to the sheet.
So si tunaona, si tulikuwa tumeelewa hii design kitambo. So unaingia tu hapo, same thing. Sasa lakini sawa, hakuna derive, hakuna a lot of thinking. You need to apply the information which you have.
Oh, okay. Now, yeah. Wacha ni interrupt show kuku remind kuwa Lemfi inakupatia a chance to win a flight to East Africa. And all you have to do ni send money home na pia refer a friend. Alafu kisha refer a friend, una stand a chance ya kuwin a $2,000 flight voucher. Na usisahau jo, kifanya history yote, promo code ni ekonene. Usisahau pia, like on your first $50 transaction, unabaki umeget a sign-up reward ya $20. So, damn, cheki jo iyo. In the process, una support Ekonene. So, sawa kutumia promo code Ekonene. Na cheki. So, yo, unataka, yo, nini, like a $2,000 flight voucher. Very simple, bila nasema. tumia promo code iko nene, alafu send 50, at least $50, sindio? Utapata bado your $20 sign up reward. Alafu utajipatia chance ya kushinda hiyo. Na usahau hiyo ni festive season. Hii compare kuna shindo inaendelea mpaka lini? Inaendelea between 8th to 8th December to January 8th, 2026. So baki umechangamka. Yeah, haraka haraka ja. Sindio? Yeah? Wacha so turudi kwa show.
Na sasa after umalize ulitry kutafuta job yote engineering.
Eh, niko na job ya engineering hata
sasa. Oh, so yeah, una mix engineering na comedy?
Eh.
Okay.
Ah, nafanyanga mimi civil engineer. Nimeacha ile job niko nayo, nimehama state.
Mm.
But then nilikuwa engineer wa airports.
Oh.
So nilikuwa tengeneza lami ya airport,
steamer,
kila kitu, road markings za airport.
So watakaza lami?
Eh.
Oh, na sasa nini? Kwa nini amrudiki Kenya kutufanya hizi vitu? And nasema hamu, like as part of that, in quotes, because all these jobs are done by foreigners, yes? So they're done by the Chinese, for example. So hizi ruto anatuambia vile nataka ku improve India from airport to ST. And we just know it's going to be done by foreigners. And of course kuna watu kama nyinyi wale mko qualified. Kwa nini unafikiria kuko na hiyo disconnect? Kwa nini wa Kenya wale wako na hiyo knowledge from these universities never come back to Kenya?
I think everybody wants to come back. Every Kenyan wants to come back. But we are economic immigrants. Si tumeenda huko tu juu ya do.
Yes.
Hakuna kitu ingine. Like kila msia huko ukiongelesha tu, anybody yako majua atasema, ningeza tu kumekido Kenya, ningekuwa Kenya any day of the week.
Yes.
I think the problem ni biz huku ni ngumu. Biz huku, you don't get paid, you don't get appreciated for your labor.
Yes.
Kaa, mimi nilikuwa fanya biz huku. Naweza kuwa, tulikuwa tunafanya majobs na counties. So tulikuwa na county flani, tulikuwa tunawajengea county offices, county governor's house, deputy governor's house, na a lot of other of their projects. Si ndio tulikuwa tunajenga. So kitu kile uta happen ni saa si tumeandikwa si ni kama consultants. Kuna msia kwa hiyo job. Yeye ndio ako kwa ground. Anafaa kulipwa na county government. Na amekuwa kitokeleza job for 6 months lakini hajalipwa. Unapata mse amepata his whole hard-earned cash, yani tulikuwa tunaenda site, tunafanya ma inspection na nini, alafu after that tunaenda kwa Baesa, na kaa hivi kwa Baesa mse analia. Mse anakulilia. Na ni mse mzima, mse ako kama miaka 40, akuna watoto wawili anashangaa sana tadu nini. Nimefanya job, nimefanya kila kitu poa, lakini kuna mse amekula do huko juu. So kuna hiyo element ya corruption mazi. Na lazima isolviwe. Kwa sababu, acha ni kuambie, the easiest way kusolve mashida za Kenya, kila msetu kufanya job yake. It's very easy.
Yes.
Whatever umeandikwa, fanya tu job yako na ufanya poa. Jutapata huko majuu, like there's not much difference. Binadamu ni ule ule.
Yes.
I say there's nothing special about them. Ni vile tu ukipatiwa job utafanya.
Yeah.
Na utaifanya the right way. Na utakat corners. So uki work in such a culture yenye unapatiwa job mnakaa hata kama una face difficulties na nini na mnazisolve tu au unalipwa. Life ni easy. Kini huku na kama hapo una hustle unajaribu kufanya the right thing. Wasio na kujaribu kukuibia, wasio na kuharibia jina, as in like it's just it's just not biashara huku ni ngumu sana. Compared to majuu. Obviously kuna wasewa na hakuku.
Yes.
But like, ukipata msia na hakuku, umpeleke huko, msia atakuwa billionaire. Guaranteed.
Yeah. Kwa sasa huko vitu ni much easier and more predictable.
More predictable.
Okay. So, hii story ya economic migrant, nuna gauna ipenda sana. So, ukidu comedy, bado unambia gawasewe ni economic migrant?
That's a good thing about comedy. Hapo unaenda unaambia ukweli. Wasewa na cheka.
Yeah.
No, watu sikuwa sura sao. They still laugh about it. But eh, now I'm being like, eh, mean ko tu hapa juu ya hustle. Na kila mse anajua. Kwa sababu Australia is a country of immigrants. Kila mse uko. Hakuna mwenye, ako uko originally.
Yeah.
Kila mtu amekama hapa kwa hustle.
labda apart from the aboriginal.
But pia pia walitoka somewhere. Au kuzaliwa huko. They came from somewhere. Wanasema na kuanga huko 20,000 years.
Oh, okay.
Walitembea. Walitembea kutoka, I think, China. Walitembea hivi chini, through Indonesia.
Oh.
Yeah, your time kulikuwa na kaland kama shikane hivi.
Tem, walitembea before Jesus, eh? Alafu pia nini, kwa cheki hapa kuna joke kulikuwa na make jia slang, eh? So the slang was that the first time ulifika huko ama kuna time ulikuwa nabonga na mtu akakuuliza if Kenya is magi.
Yeah.
Alafu ukafikiri yani story na kuibiwa.
Yeah.
So magi inamaanisha nini?
Magi ni humidity.
Oh, okay.
Sasa ndio nakwambia nini? Kiingereza au si Kiingereza? Like ni Aussie. So akuuliza is it magi, mate? Yeah, sasa unauliza magi. So nashangaa. Kwanza ilikuwa academic blonde. Kana kama kaniuliza, is it safe in Kenya? Yeah, it's relatively safe. Alafu kaniuliza, is it muggy? Si nimekuambia ni safe.
Story gani tena is?
So nikamuuliza, what does muggy mean? Ndio akaniambia, muggy ni maji kwa hewa. It's humidity. It's like, oh.
Mombasa is muggy.
Yeah, Mombasa is very muggy.
Okay. Yeah. Shit, so mimi kiwa mugged in Mombasa. Inaweza kuwa very confusing.
Na magi in
Australia.
You're mugged in a magi.
Yeah. Na Australia jo, mugged in a magi at. Oh shit.
Eh yeah, bwana.
Oh, yo nini? Alafu ni slang gani tena? Wako nayo ile ni confusing hivyo. Ile na maanisha kitu.
Eh, crazy. Ile nyingine anasema we're not here to fuck spiders. We're not here to waste time.
Oh shit.
Alafu wase ukase. They curse a lot. Extremely. Utakuwa kwa board meeting, very corporate, watu wako very serious, very well dressed. Nasema, "Oh, this guy can you get fucked? Let's get out of here." Kuna ingine is he cannot find a root in a brothel. Root ni kufinyana.
Like a fuck. Oh,
even with yoni umepatiwa all the instruments but you can make use of it.
Umepatiwa kila kitu
at your disposal.
Now is this idea. He cannot find a root in a brothel.
Damn, okay.
Root inamaanisha kufuck.
Yeah. Same that we discuss to performance ya my employees.
Kwanza unaambiwa, can we put this guy on the project? Ah, we can't put him on a project because he can't find a route in a brothel.
You go there to fuck spider.
Kama hiyo, we didn't come here to fuck spiders. Tunashindwa juu spider. Namwambia spider suruali. Niko shota waso bestiality wako. Spider.
Uko like za Australia ni big, but.
Yeah, kwa spider za Australia, like how big are they?
They're huge. Jinetango Huntsman. Huntsman inaka tarantula. Lakini ni ndogo kiasi. Mbaya iko na manyoli, iko na mafudhi hapo kwa mkono, ni big.
Brown ama black?
Brown. Grayish brown.
Poisonous.
Tule tu poisonous ni tu dogo. Naitango redbacks. So mimi hata niki hustle, my first jobs nilikuwa fanya kazi kwa factory. Nilikuwa na sort my fruits. Some fruits zinatoka mashamba. Afu unakama unazipackage. So umeletea mabanana nini zimejazana hivi unafungua tu hivi unapata tu ki spider kibigi kimekuangalia tu.
Kwa zi upenda hizo manini maganda za ndizi sana.
Bana. So unazipata tu huko ndani mazao unastuka, lakini ni Huntsman, hiyo haiwezi kusumbua. Ka redback ni kadogo. Hapo kakikuuma. Your story is over.
Kiume umepamba.
Damn. So kuzineza taa kujula msali kama na hiyo story we did not come here to fuck spiders. Hali angalia katarant katrai kukafaka kwa nani ya waste of time. Hali ile lega na kangali kwa zineza okay.
I can't feel it.
Unakakakua unakaika upside down. Kwa like hey, but slang inakuwa ganini. Afu pia kuna hii story ati ulipata your first third world experience in Adelaide. Which third world experience are we talking about this? Because me I always joke that it's interesting how all these other countries who claim Africa is a jungle
but the probability ya kuattackiwa na wild animals in these countries it's higher than Kenya. Like niko napatia na example, kuna time kutufanya live show ya niko Kenya, mimi niko Colorado, kinyoka kilipita hapo cho. Zeu mwana nyoka Kenya cho. Nyoka inataka kuniuma Colorado, nashindwa ni gani hizi. So kulikuwa na hiyo ile alafu apart from that nasikia place ka Florida unza kuenda around pata ina alligator. Na kumkanikiwa jazzy ni kuwa na chiki to fox. Fox tunapita. Mimi najua I don't know fox like that, but mimi nimeziona tu kwa Game of Thrones. I don't know guys zina kwa kama fox like it's a wild animal.
The wolves.
So how is it that I'm from the jungle and I'm more at risk of a wild animal attack in the first world than upper Kenya? But hii yako ilikuwa ni third world experience. So which third world experience is this?
Especially ya wanyama. Kangaroos. Jo kangaroo ni kaa ng'ombe. Unazipata tu on the side of the road, zinaenda tu nazo. So the problem na hizo vitu ni zio, if you're driving at night, zione lights, zita come ziruke kwa gari yako. Na hizo vitu zimestunya, ni bigi.
Naona kazi na kukana chest.
Kuna chest na miguu. Bro, kigonga hiyo, right off. Gari ni right off. Immediately. Jita bend, ita bend, adi chases na kila kitu.
Kwani zinabambika gana light ama?
I think zibambika tu na light zinashanga. Nini, zina kama di zinapiga gari yako teke. Bana. Ni kunoma.
So ukidrive unafaa kutu nini? Like what are you talking
about? Unafaa tu kutake care, kudrive slow. Junayo, kuna I think mabeste wangu watatu, wame write off gari hivo tu.
Na sa, is there kangaroo insurance? Ile like... kiraitwa vivo
jo kangaroo. I think there probably is.
Kuna gari jo kangaroo cha.
Kuna best town tulikuwa tumeenda bash saa kwa mahills. So in Adelaide there's a bit of the kuna mahills. Saa kuna dem best town alikuwa ameka ki inaitwaje ki Airbnb anafanya tu birthday party huko. Kakeja kapuka zuri kuna pool. Lakini ku get there unapitia through ki jungle hivi. Through mamiti na nini. Sa unaona hizo ma signs. Sa tumengoja muri wetu hapo akuje na drinks na nini. Anatupigia like an hour
late.
An hour late anatuambia, hey bro, gari right off. Nimegonga kangaroo hapa hivi. Like come na day nyama ya kangaroo to come to change na tukule.
So uko kangaroo watu zidishi?
Na wasabu zidishi.
Oh, zina test kani?
Nyama ni ngumu. Nyama ni ngumu sijui kwa nini. Ni muscle tu.
Sindio? Haina fat, ni muscle.
Kwa sababu unajua kangaroo.
So my gym bros
uko si. Lazima you hope, yani.
You know hope.
Kuna chikiki zinakuwa hivi yani. Si my gym bros huko azipendi. Kwa like lean meat.
Lean meat unaanza tu kamkia kwa kangaroo tu kijaki bwana. Lakini inakuanga tough sana. Yes, kwa like nipiga kwa kibaba kiflani wasana kupikia hivi but inakuangi.
Na ukipika like, kikenya ilo may boil like a whole afternoon.
I think tabisa tuanzie.
Sindio?
Tuanze nyama choma ya nini.
Zabidi zile za Kenya. But still, sasa...
Tubukiza kangaroo.
But still, sijanyita hii part ya third world. Kuzi yangu ni jungle. It's more of a jungle. Hii wild animals ni jungle. Third world, why did you say your first third world experience? Ama ulikuwa namaanisha tu jungle?
Sasa, context ya yoni ni quote ni gani? Yeah, labda ni joke nilikuwa sema. Juhu nilikuwa sema, like the first time... like nilidhani nimekuja Australia. Nilidhani itakuwa fresh, itakuwa fiti. Juu nimetoka Kenya.
Yes.
Kenya kuna mashida, there's a bit of drugs, a bit of crime, a lot of black people. Afinasema lakini nilifika hii suburb inaitwa Salisbury.
Yes.
Sasa Salisbury ni kaka yole ya Australia.
Oh.
Imejaa tu wase wa South Sudan.
Alafu
kuna ma method. So kuna wezi pia huko. But sisemi wa Afrika ndio wezi.
Yeah, lakini
like kuna ma method huko. Unaingianga hivi unafilika uko some place in Africa. Hata kinyozi ni msewa Islando. Anaitangwa Jose. Na hapo anasema ni aje Jose wasema me maintain tu hapo chini. Unaenda huko manini, kuna ma South African shop, kuna ma African shop. So na feel literally nikao uko nini? Nikao uko Africa.
Yeah.
alafu so tuliandika hivyo.
Oh, okay, okay. Mm. And which place were gonna the most like random wild animals? Because nishaisikia gaya Australia unaweza fungua mlango yako upate ki lizard kikubwa kwa wall hivi ama
bear. Bear ni onyo,
ama nyoka.
Bear kuna nini? Australia kuna bear.
Hakuna.
Acha nikwambie the funniest thing. In Australia wako na pests. Do you want to know what their biggest pest is? Ngamia.
Pest.
Ngamia.
Eh.
Waso ulipo do kwenda kuwa ngamia. Juu vile Australia ni an immigrant country. Unajua sawa likam na wanyama pia. But saa kuna manini huko, hakuna natural predators. So ngamia zinakamu, zina take over tu, zina breed tu.
Oh, nasikia, zimedinyana kabisa.
Kuna hadi ngamia huko ziko, juu a lot of Australia ni desert. Unasikia kuna hadi ngamia, kuna ngamia kaa 500,000 ziko huko. So wasi wanaingia kwa kihelikopter na maganza, wanaenda kuwa ngamia. But pia kuna manyoka.
Yeah, because yes, you know, my biggest fear. Ja.
I'm there with you. Adelaide. What happens is, like in the city, in the interior of the city, hakuna. But the more you move out of the city, such semeka Adelaide ni nai, so kau naishi.
Limuru. Magadiga.
Gadiga, Kwanza. Even closer. Do Adelaide see big village?
Yeah.
Kino. Kau naishi Kino. Sasa hapo ndio utapata na manyoka zinakaa zinaingia kwako, utapata makangaroo kaa pale athi river, utapata makangaroo mingi lakini hazitaingia jiji, bazitaingia nini, zitaingia just on the outskirts. Hapo ndio utazipata ma Spiderman, they are very good at controlling animals.
Kuzi nishaiti kigi video fulani ati supermarket ya Australia jo. Ile kinyoka kilianguka.
Anaconda.
Jo, kikubwa.
That's a python ama anaconda.
Ni kipython.
But inakuwaga, I think, mtu sikia it's safer kumitichwa kikubwa as long as akija kuangukia. Ni safer kushina hizi ndogo. Kuzi hizi ndogo sindi zinakuwaga poisonous.
Hizi ndogo ndiyo. Na ni fast. Ziko na mbiu. Hizo ziki kuanzia hivo. Hey bro, ruka juu ya kitu.
I think the most scary picture ni shaka macross. Kuna a collection of why Australia is a devil's asshole. So ni random
kundi la shetani,
devil's asshole.
Random animals,
sharks
where they shouldn't be. Like well, kuna hii bat yenye anakuanga amechora sijiko na wingspan ya almost this size. So imekunja hivi, imehang kwa mti ni kwa upside down. Then kuna snake imejikwa ndani ya kiatu.
Mimi ile ninakuwa nimegopa ni ndani ya choo, upate kinyoka ndani ya choo. Ninapo kushauri na ku.
Yes, nasikia hizo pita through nini?
Pipework.
Yeah? So which city is this? Because it's not every part of Australia. Ama ni hata even Adelaide.
Adelaide utapata tu on the outskirts, probably zile ziko mashinani. Kuna Alice Springs iko in the middle of the desert, in the middle of nowhere. Sasa uko utaziona. Utapata Darwin in north, hiyo si tao kubwa tena utazipata. So ina depend place uko, by the way. Ukiwa Perth ni west coast, hapo ni masharks. Ukienda kuswim zinakudishi.
Sharks.
Ukiwa north ni ma crocodile. Wakona kwa na salt water crocodiles. So ziishi kwa beach.
North ni wapi sasa?
North ni Darwin, place inaitwa Darwin.
Yeah.
So kwa beach. Unaweza kuna tembea hivi kwa beach, unaona kaa kuna kilog hapo kukalia, kumbe ni crocodile. Na hizo they're the most aggressive crocodiles in the world. Hizo zinakutafuta, zinakuhunt. Si ati utaiona pale. Ukiona hepa.
As you Yesu alitupatia dominion of everything. As I could you, huh?
As you kupata yo memo.
Si tuliishi na rao vizuri.
Ukienda east, kuna sharks, pia kuna jellyfish. Jellyfish inaitwa Irikanji. Yo, ukiona wase wanaenda scuba diving na nini, wanavaa bodysuit, wanacha tu tumacho hivi. Jio jellyfish kikusting.
Nivo. Yesu.
Interior east kuna manyoka. Saizo ni
Interior East End place gani?
Brisbane.
Brisbane.
Yeah.
So mseka mimi nikienda Brisbane ni stay away from Brisbane. Mimi naogopa nyoka buda. Mimi naogopa nyoka designer. Kuna hii movie. Hunger Games ya mwisho. Kwento Hunger Games something.
Mm-hmm.
Iliko na manyoka.
Yeah.
Niko na iwatch jo. Ilibidi nizime screen jo. Alafu sasa shida yangu ni jo mimi natekaga ile home theater feeling. So nasikia mpaka nyuma yangu. Awele na mtu furahiaga HDMI. Kizima screen kila kitu imezima. Unajipea shughuli. Yeah.
Maybe I mean like my biggest phobia. Mimi ni kwa anaconda. Unajua anaconda vile ilitokea nilikuwa mtu himless.
Yeah.
Sana ni mabro wangu wa big walikuwa na watch. Unajua nilikuwa na dream ya anaconda karibu miaka 5. Consecutive kila mwaka lazima ni dream nini nyoka. I mean kidream ilikuwa nyoka inaenda street car really. So hapo hata si ati ina come even na inakushika bro.
Yeah. So kio uko ushaona kinyoka kikubwa?
Kwa zoo pekee. Kwa zoo tushaika nyaga moja kwa rodi. Na kwa zoo
pekee. Oh, kwa rodi ikicross.
Ikicross.
Ilikuwa big.
Ah, ilikuwa tu medium lakini pia ni nyoka so
Hata micho stari za nyoka jo. Yeah, kwa ni Mungu ulitengeneza Eve na ukatengeneza nyoka jana. Like, hey, damn.
Nilienda Hala Park. Hala Park. Kuna place walikuwa wameka nyoka in the open. Kuna cage or anything. Just because it's a puff adder. So puff adder yuwezi climb. Like as ukiekea tu bari ya kidogo. Is tall as this chair. Hawezi panda nini.
Oh.
But if it makes its way out hapo, you're 6 feet under.
Kisha kila mtu.
Extremely. Ile ni total organ failure.
Yeah.
Una kaangalia tu, it's like this, the size of this arm. Imeka hapo. So kuna ingine na kumbuka tukua, zenye sasa zimekejiwa. They can climb, they can do shit, whatever, they can coil. Tuko tumeangaliwa hapa kuna nyoka. Mi siyoni. So, unajua sasa ndani wamefit to meet hivi za tunaweza climb. Kumbe tumeangalia na nayo hivi.
Ime blend tu.
Ilikuwa imeniangalia tu hivi.
Unajua nakuambia nini? Uliza Adam Jia.
Labdi li freeze. Nilifreeze.
Mr. Gagizo story. Like, it's just snake park. Sijui nini. Mwaka mpaka na hizo... Oje zile mtu wa chiki horror movie.
Yeah.
Kitu ina happen. So muogopa gani zenda snake park. Alafu siku ndio zikuwe zimekuwa
intelligent. Zigo loose.
Yeah. Zigo loose jo. Iko like a buddha alikuwa anasema. Na kwa sababu ile movie onga mbaya ati nyoka zijaiongea.
Yeah.
Tunasoma Bible kasema nyoka zizi bwana.
Umejiki ile movie ya Samuel L. inaitwa Snakes on a Plane.
Snakes on a
Plane. Mimi
hiyo ni gori bwana. Hiyo saa zinaanguka kutoka juu ya baggage. Kuna dame na msee wanamangana hapo kwa nini? Hapo kwa choo alafu inakama inatokeleza inauma kijegi.
No, dame anafurahia.
Anafurahia.
Can grow in size.
Ni like, nyoka tatu ziko huko ndani.
Another reason I don't go camping.
Nyoka.
Nyoka. Because now when it's colder, unajua sasa usiku desert, heat iko kwa rocks. Sama kipeleka pia bag zenu. Unajua tena maybe mezito kwa gari, bado ziko na ile warmth. So naingia kwa sleeping bag jo.
Pata kamse yuko ndani.
Yeah, pata ka bed.
Because yonu pia nikitunisha isikia gati. Huko Australia wezi ivatu kitu bila kuangalia ndani.
Especially ukiwa nini. Spiders kwanza. Zitaingia tu hapo, unaingiza tu kini. Kama imekuuma. So unazitwanisha, manyoka, matoads. O toad pia ni kitu ingine lileta.
Unazile poisonous, ndio?
Ito cane toad. Ujua lileta, walileta miwa. So kuleta miwa Australia, kuna mafarms, wakapata pest ya miwa. Na hiyo pest inakulwa na nini na toad. Wakileta hiyo toad. Hiyo toad ni poisonous. Hiyo toad inakula hizi vitu, inakula hizo vitu, alafu saa manyoka na nini zinajaribu kula hizo toad zote zinadeti.
Damn.
So your place wanakuwa very sensitive about bringing things there. So hata nini, hata mandizi, ama kifruit, unaambia kwa airport, by the way kwa kuna fruit, rusha tu sai. Zukishiko unaweza pegwa kifine. Jua nini? Jua doba. Unajua doba? Fruit fly.
Doba.
Doba. Fruit fly.
Yeah.
Hawezi ingiza huko. Wanasema kuna fruit fly epidemic. Jua kuna fruit flies hiyo place yote. So cheki hitu tudogo ukibai mandizi na kamingi hapo. Hawa taki hata moja.
Kwa nini?
Wakona ma orchards za nini? Za mawine. So ikikama hapo ianza kudishi hizo vitu. Industry yote inaanguka.
Jua mandizi yako.
Jua mandizi moja. So ina unaambia wangu kwa nini?
So it's only fruits gani mnakulaga mkioko?
Unaweza kula any fruit, but like you can't take across state lines. Yeah. Lazima ziangaliwe, lazima zipigwe. It's very difficult to import fresh things into Australia. Jo hizo tu hizo checks.
Damn. Jo unajua hapa airport pia kuna kwa gana hizo checks za ma botanist wanakuanga hapo kwa airport. Can just bring any plant. Sana sana za Australia zinafaa ziskriniwe mbaya sana.
Isn't if mtu shindwa jo, tulipatua dominion jo, but in, lakini jo, hii dominion yetu jo, it's not dominion.
It's not dominion. Uko. Uko. Nilikuwa naambia hii anapa hivi. Kuna hierarchy. Australia.
Yeah.
Of living things. First ni dem. Mtoto, dogi, paka, hata nyoka, mwanaume.
So, nikuwa nataka kuuliza, kinyoka kitokea kwangu, Kenya ujo nachukua tu rungu na idedisha. Huko nimekubaliwa kuidedisha?
Zi.
Nafaa kukua nini wa kuja ichukue?
Ya, wanakamu wanaichukua.
Why? Na wanailet in the loose.
Wanailet in the loose. Kwa sababu wanasema ziko endangered, ukiua, unaribu whatever, ecosystem. Juu, that's the entire problem. Asa wali kama wakaleta tu vitu tu, kuzileta tu, na ecosystem yote ikaribika. So now they are very particular about things. So uki uanyoka na msea wakupata ume uanyoka unaza ingizwa ndani. Ulipe fine, uingizwa ndani. Jibro, tena kitu uko majuu, always lost. Watakupata, anywhere, anything.
Kusikila kiko numbered vizuri. Digital footprint pia hiko. So uko around for how long?
I leave on the 4th.
Oh shit, that's next week on Saturday.
Sunday. 4th
is Sunday.
Next week Sunday. So quick in, quick out. As nimeambia, nimehama state tu. Kila kitu iko kwa gari. So I need to go and start setting up life huko.
Yes.
Moving to a new state, doing a lot more comedy. I think that's one of the major things.
So quick in, quick out, that's what she said. Haraka, haraka. Oh, okay. Yeah. Hey, but good, Ajo. Sante sana. Mfanya Ajo, paka tume feel like we need to visit Australia, Ajo. You're a good ambassador.
Come through.
Organize something for us.
Kuje mfanya...
Just keep your laptops.
To reach a laptop. Nama chain.
Nika sati chain.
Wato na shtuka. Tumetoka Australia. Jaiva chain, wato shtuka tukuna chain.
Kwa chain,
ma. Inagonga mic. Lafu, it's razor still.
As in, tumepitia ice.
Yeah. Yeah, Joe. But
I'm sure you'd rather fanya like a live podcast on what to carry.
Yeah, Joe. See to go in it, Joe. And at we baggy. That's what I'm talking about.
Na mkuna mafans ozi, by the way. Mkuna mafans wengi. Nime kama na salams.
Yeah.
Uh-huh.
Waambie shukrani. Tunashukuru. Watu wajue tu watu.
Ndio wasalimie.
Yes. And I think pia last time tulibonga Joe history yako tulikuwa na Dark Mtai. If people give you a chance, please don't disappoint them. I think because as much as to me joke Joe story ya kuiba na story ya kupatiwa vitu na uzifikishi allegedly na cheki,
you're not an honest person.
Just make sure keep your image clean, man. Toi like your TikTok na penda kujitoka, it was such a big hit, najua
it was a banger,
and
kumene kutoka na vitu za
allegedly
yes. Alafu wao kufika huko, alafu kuna such a rumor, alafu the chain is there. Tulifanya detective work mina na nicho.
Mlitafuta.
Na Doug. Doug, so yu ya Doug ananiambia, Okay, sir, umemcheki na chain? Si believe history ya Paul. Let's go back to before Australia tuone kama hiyo chain iko. Hiyo chain haiko. Aje tuli go through hiyo nini? Like page. Instagram yake.
Yeah.
Before Australia tour hiyo chain haiko. After lakini, Australia tour chain iko kila siku.
Christmas wish list.
Yeah.
Labda boys wangu alimuuzia na hajatuambia
by the way.
Yeah.
Labda alimpatia na hukutuambia.
I think ali he denied like hakuchukua kitu yote. And that's why nilishtuka vile libonga juu story nyingine ya whatever.
Yo madam.
Ya madam.
Nitakutumia screenshots.
Yeah.
Yeah.
Okay. Damn. Kuzota ni check the last time me chain ilipostiwa. At least size maybe I post vile alikuwa na post before. Size an attack. He's tacking his chain. So I don't know if it's the same chain that niyo, but it's a sad one. But on 15th of December, you chain bado ilikuwa inaonyeshwa jo. Yeah, kuna kademu kako hapo nyuma jo kako. Akuna chain. Chain. Yes. But Paul, asante sana.
Thanks for having me, man.
577 is?
Yes.
Yes, sir. Kama kawaida tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia tukisema eko nene.
Eko nene.